Kgotsong, ke nna Team Mpakathi mo lekgotla wa Democratic Alliance ka hare ho Mantsopa Local Municipality. Democratic Alliance ka hare ho Mantsopa Local Municipality e ipelaetsa hore dikgeo tsa mosebetsi tse phatlaladitsweng di kginwe hanghang. Dikgeo tsena tsa mosebetsi ha di molaong. Lekgotla la tsamaiso ya motse le dumetse hore ho phatlalatswe dikgeo tsa batho ba seng ba beile meja fatshe le ba seng ba hlokahetse feela. Dikgeo tsena tse hlahileng ha di ikamahanye le organogram ya masepala. DA e re ana ke malebaleba feela a African National Congress ho fa ditho tsa yona tse ntseng di sebetsa ka hara diofisi tsa dipolotiki mosebetsi wa moshwelella ka hare ho masepala pele sehla sena se hodimo sa lekgotla la tsamaiso ya motse se fihla pheletsong. Democratic Alliance e ngolletse motsamaisi wa masepala e leng Mme Matiro Mokgopudi hore a emise dikgeo tsena tsa mosebetsi ho fitlhela lekgotla la tsamaiso ya motse le dutse fatshe le sekasekile taba ena ya organogram ka hare ho lekgotla la tsamaiso ya motse. Ke a leboha.